DJ Spin Wizard.
Yes, sir.
Eh. Acho jinga bwana, tunajua ni Ruto tano tena.
Okay.
Dano ten.